Dati Msafi atuji tena si wanapenda kubeka
tusko onze bi
oya mama ntilie tayari tumekushtukia yani chakula cha buku wewe unauza milioni 100 nyo alafu muuza duka acha kamaza chini chini yani vocha 500 wewe unaongezea 50 atuji tena sita ili kupata utamu nikachukua mkate wa kuoka kumbe najitutumua sikujua kama nitaumbuka ile kuletewa bili pale pale sindo likanishuka da eti soda 600 kwenye bili amesema 10,000 yani mkate wa buku kwenye bili milioni 10 ila nikajiuliza hii bili ni ya kwangu mimi tu kumbe wakati nawaza pale pale kuongeza 10,000 atuji tena Chaga ubishi, yani pipi 200 wewe unauza bei ya tikiti nyo.
Manegeta kudondoka.
Vibration in branding. Me told you I'm going to Morogoro. When you're at this smarty. Let's go, baba. Watch out, babe.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.